GMT. Let's go.
Game on.
Yeah, come on.
My baby, let me add you in your cosa.
Smile up a menso. Vima kosa sometimes imateka. Just be the famuli yeso kateka. Kuli neba kosa yopa kupempa. Nae ikakosa mailo za pempa. Impwa kabeji kasepa. Then ipa wani shinaise ya teka. Unga unga gule pamela. But ponyamula ni kuyuzinga kachola. Landiloji ni zakamba naye. Life ya mgeto ni kulimba nayo. Let's go, let's go, let's go. Ni kulimba nayo.
Tembo, I got you. Tumone, tumone.
What is this? Game On exclusive.
Yeah.